I mōhio rānei koe kaore te ngaringari a te motu i whai kupu Māori i tōna orokohanga? I te tau 1891, i waiata tia e kahurangi hinewehi mohi te ngaringari nei i roto i te reo Māori ki te kēmu ōpango i Ngarangi. Ahakoa ngā kōrero whakatake, nā tana tūrangatira i wātea ai te huarahi kia reo rua te ngaringari a te motu ki ngā kaupapa mātuatua o te ao. I te tau 2019, i te wiki o te reo Māori, i whakare waina e kahurangi hinewehi a waiata anthems hei whakanui i ngā tau e 20 ko pahure ake no tana waiata tuatahi i te ngaringari a te motu i te reo Māori. I mahi tahi a kahurangi hinewehi, me tahi kaiwaiata rongonui te kaumātahi o Aotearoa, ki te waihanga i tētahi kōpai waiata o ārātau waiata tino reka i te reo Māori. Ko etahi o ngā kaiwaiata, ko Lord, rātau ko Drax Project, ko 660, ko Benny, ko Holly Smith, me tahi atu. He tuatahi tanga tēnei ki etahi kaiwaiata, te waiata i roto i te reo Māori. Hei I hikina e rātou te mānuka. I te marama o mahuru i te tau 2022, i whakaputaina ngā waiata e 2006, hei whakamānawa i etahi kaupapa whakahirahira, pēnei i te huringa tau 50 o te matatini me te pētihana reo Māori, me te huringa tau 40 o te kohanga reo me te karere. E tāia nei a waiata anthems te pāho i ngā paehiko matua, ka mutu, ko whakaritea e TVNZ tētahi kohinga hōtaka e aroana ki te tukanga whakamaori. Whakanuia te reo Māori.